무지 이모 이모 중무미 무지 이모 무지 이모 에헤헤 무지 이모 이모 중무미 무지 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 이모 저조테 시어 저굴라 저굴라 시어 저조테 무지 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 이모 저조테 시어 저굴라 chakula siyo chochote unayependa kula hamu ya chakula kosi kula kwa kiasi mauti imo tamaweka nyuma tia kithibiti mwendo mtaka yote kosa yote mauti imo unayependa kula hamu ya chakula kosi kula kwa kiasi mauti imo maweka nyuma tia kithibiti mwendo taka yote kosa yote mauti imo mauti imo oh, mauti imo oh, 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 mauti imo imo chunguni mauti imo mauti imo eh, 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 mauti imo imo chunguni mauti 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 imo chochote siyo chakula chakula siyo chochote mauti 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 imo chochote siyo chakula chakula siyo chochote
Mauti imo chochote siyo chakula chakula siyo chochote